studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
nuhun jira to bogi jande ga fandu hala mamadou sama sebu jam wal sakrab heedibe bangal yambere yiti mawudi gobo m5 rfe fedde de yidi almam mamadou dikko do landilal gal do kawtal lañande aljubare de e on wattu goto o fedde lulunde synergie 22 woytike ko colonel asmi goita mbien latike president transition battati allahji leydi mali mbien wonno bembe mombe hala men gollidal hakunde leede russie e mali dum woni yela fedde mbien yimbe politibe laamu hakunde jom mali lato awgal na furoba lulirgal la sanke mo yo ñande alkamsare mbien tati lewru jento santon hikka batte alhaali denago cialla leydi ndi yambereji mbien fina tawa tan ngoni sartadi e wi landinibe di ngoni sembe kabaruji amen hande bete ben alalbare tati lewru jento 2021 bismillah sakirabe bangal alhal leydi mali ndi men fedde m5 rfp sarti kawrtal mangal la ñande aljumaare nde yalla yambinde yiti mawri guubo fedde nde bangal ndangal do landal ben bangal landal ngal do kawrtal la woni ko ben laabe fedde nde jidi alma mamoud dikku fadde ben kawrtal ngal fedde yimbe politibe al ben lamu hakkundejo o lato landini majere ben landinan majere ñande akam sare nde yalla faabade president transition kulnal ben president transition o kulnal asmi goita kedana ko ben zilet kulbali do fetan
o batu hakunde M5 RFP e imam dikko imogol mudum yo bisimindo e yambere arandere yitumo wuri feddende ko hani wadde nay lewru jendu o almami gonnodo tubaado hollitinde feddende hakkilo hollitiwide hawran e mudum e wi makko no kabaru mali o wori handeni bibe mali fu anakaani yafundirde dukkindere juude e wi horebe M5 RFP gal kawrital fanda mudum yo faabaade laamu handen o e daranade hollitinde ko hani wadede alkamisare nde fedde wonde noddirtende appel citoyen pour la réussite de la transition ACRT kanyudu ana anni wadde majere hollitinde ana e tiagal horejo lamu hakundejo o ley o wattu goto ana doma fa hande numgol horejo ministre 1 kando latade horejo M5 RFP docteur Sogel Kokala Maiga tagalon fedde azawad coordination des mouvements de l'azawad hollitiwide fa faabo lamu hakundejo o kana yelaji mudun yogaji ngade hedde leydi france hollitiwide kanyudu ana tiagal cdao tagal ko wadno gidal hiwide itan soldats imu ley mali leydi ndi wajimbini teddi ngol adadulam hakundejo wadde lebbi sappo e jetti
fedal lolu de synergie de ben synergie 22 metama ko ben cour constitutionnel yambiri asmi guita lata de president transition o de do gollirde mawnde hersini min e ko de jabanni hebtigol lam o e bi kanyado hala fedde de docteur ibrahima sangu he men le kawtal ndokobe ko ruñande alternate tabantate go lerume gilla joni kay dental ngal na ben cikiti sikiti jati jabuji wuteji garoji disoni de do gollirde de hinnoto kabar mudum kaddan nako kanko docteur ibrahima sangu kay la synergie 22 hanni arkia touré do fo sango alcisi
si les conditions de gestion des processus
sodati kandi itere le landingol woteji di wana jabanadi yimbe be fu woteji ngarodi ana wawi imminde basi goddo le leedi ni yalla lamu hakkunde raw golle mudum ana lato golle laudo wajibi kina landol bilido e fedde centene hebene jabu ni suru saria mo le leedi malini cente o ana le sariana wala le saria yimbe le jogibe ande jabanabe yimbe hani nomede e gouvernement o kan e fedde centene ido bal mudun du kolleji di lamu hakkunde ro hani hunchande hore tobbe nay go o wada ko wayi fu yella denagu e dejere ana warta le leedi malide mangal mudun fu o faabo margal lobbal o yewto dewte sariaji bangal politique kay landinde woteji jabanadi
l'organisation des élections générales
fede ino african dun ben itti tafun lam e be leddi mali ndi e le ben gullude mayre ben dum wadi kenyen ben fede nda holti wide leddi mali ndi ben jukoy dum wadde fede gouvernement so ni ben civil totaka lam o dum woni lam gouvernement o dum ngal do ben taro an yabama mak kenyen men talatare kenyen bonande kambe ardibe fede nde le kawtal mabbe ben batte kurita nyande noga ina elurume fahande en biyan namba yo sakar ba tud hakkadaj mo du kabar yon bangal bembe amen Facebook kadu Twitter fanda goto momi jogi woni ben gotumaku leedi mali e le jam e dejira dum woni ko ben wihi kenyen asimi gota president transition o le kawtal hakune mako e hejabe ben ndokobe kabaruji asimi goita nawtrike gal do kawtal wadde noddango fewde ndokobe kabaruji bangal he ben huntangul hore no fewri golle mabbe o sabi e wi mako rafi kabaruji yo jati wolde ben leedi de keddana ko hebani en ben keddana fashtango alcc
Hande mi taiki ke wiide yimbe lan juttinobe kabaruji le leedi ndi ana jogi darne mawne le deejere e nangondirgol bibbe leedi ndi buri fu yimbe le kumanibe denaagu ko nafaamu dum mawne sanne e juude aminka woni mi nangondira yalla lebbi jeenay na lebbi jetti keddani di laamu hakkundere o min keba landinde wuteji laabudi jabanaade homo fu waawi nadde mudum yalla so dum fu bettike min keba huncu le juude ami min kolla aduna fu wiide wonko min gadi le golle wartirde denaagu le leedi ndi wonko min paabori le golle landinde wuteji yalla horejo leedi mo bibbe lindi warta subaade le demokrasi ana heba andede mi de fami gikki an do yimbe lan juccinobe kabaruji le leedi ndi wiide be ngadan o do golle fa gasa mi hasindina fey goto wiya kulleji mududi do an haaji an fu wala hin ngam mi fu mi de kaani gollude le nafa leedi ndi mi de andi wiide mi de wawi fawde gikki an do modo sabi o don jidi leedi ndi alla ren bibbe leedi mali alla ren leedi mali
penis le mali
lengal do kawtal gal maison ben horajo maison la presse holiti weli yonki makko e wi banjugu dante sikke wala be do lam ko be transition be na felliti guldide no ko be kabaruji be yalla be leedi mali ndi na hisa fa hande le kabaruji din ben yo chadale mali de malin ko be tan buri wawde dabare mudun e hakkilo yimbe fedde malin ko be gonbe tiagal CSDM ardibe be holti wiide gol dotul dabare transition o nawawi latade sababu lobbo jogolati laaji leedi ndi ndendo be kam denno kambe kam malin ko be gonbe tiagal be kay na landini wadde benne bawdi mabbe ben fa yotari itigul jawdi e ko nande mudun yela transition o nalato keddan na kanko Mohamed Sherif Haydara kanko no horajo CSDM ko hanni Lala Chawalet infa e do festango Alsisi
bibe leedi male jodi be sella won lati be arande kolitibe wiide kina jokko horajo lam hakkunde ro lato militaire fay goto pura militaire wawre humanade denagu le leedi malini don sabi so minari kina jokko horajo lam hakkunde ro lato militaire de narda bibe leedi ni fu be anda kanko woni horejo laamu hakkunde rew be ballamo le golle laamu hakkunde rew yalla leedi ni ana laato ko min jidi leedi mali takama bangue le fedde cede awone mi fu mi de kaani nangondirde yalla jukkoje ngadaade fewde leendi fati kutteje mudum mauna sanne bibe leendi mi ngada ko mi baayi fu yalla mi de keba imminde dum dum mi martina yimbe be fu kumpa faabe paama hodum waawi laataade kutteje jukkoje cede aw yalla ilu heba imminede no timmirta yalla golle laamu hakkunde rew o ana heba laawul
dido watuji takama wiide madraji nangadane gulidalla hakunde leede Russie e Mali yudunno yella yimbe fedda heere monina yilwere transition leedi Mali kanono dunka en politika ko hebe holti wiide no lati fuf bibe leedi Mali jey bibe leedi Mali tan jey hinadi tellaji leedi Mali keddana ko ben keban yen kanko muda isufu mayla du fostan Ousmane Nialbi Alsisi
wattu wari hinde gollidal hani wadde hakkunde leydi meden di e leydi Erisi ngal gollidal ngal wana kessal an hani yewtede du wonno ko Kassim Koulibaly horaje walde be noddirta corps des volontaires pour la réussite de la transition Mali holiti vide
kabaru rafenena ko le leydi ndi ana tiidi sanni don sabi so kolliti den wiide leydi Erisi ana wawi hande faabaade leydi Mali le habo mo wondi wadde fewde terroriste en be gollidal hakkunde Mali e Erisi wana hunde heere miden kani immintinde dum nono mi ngordi goldi de leedi France ni
tawene seba hakile en kabaru politique kany kay wana no fuggi kem en wodiri do gollidal hakkunde leedi malindi e ndi leedi hakilo mabbe subaade leedi risindi sikki sakka won do modon professeur Toumali Diallo ko andindo kabaru politique kede ko holliti wide
yimbe ngadobe politique le leedi ndi haldata kuleji faahi fu won le leedi ni ko yimbe hawri do mudum dibibe leedi mali andana hande ko yimbe be fu immi le leedi ndi holliti wide yida leedi France ana fanni le hitane 2013 leedi France militaire mu hadi bibe leedi mali nadde kidal mide mili ila o do nyaloma mide kanno teddinde hore ame mi anda gollidal hodum woni hakkune ame leedi France mide wawi wide leedi Russie e goldido ame lobbu ngam mide mili soni wayde mide kaani goldide e leedi Russie le kaani andude no mi jarta
farde titala mali o hebenede jogala himbe hobbe ana lanondira hono gollidal hakkune France e Mali sagitirto
agol la furobal lulirgal la 5e mo yo nyande alkamsari tati lewru juin to santun ndedo yambere min gila kurnuji kewdi hawruntinan titande fuf ben yimbe jabe 100 kanon hika bate alhali cellal inde na gulidi di yambereji funa tawatan ngadete e wi landini bebe be ndardi lam ko be kanye bebe ndenti e golle be fabade be ele odo golle o kedan kanko felicite jara kanko ni maire commune 5 hanni mbiyan kiyad amen irene jara du fostan alsisi
Sake mon yo julde jambintero ana heba dubi jon hika woni sisili mako teme jego noga e gugu o yambere finatawa mo yimbele jodi be san andi tariki san kay galle ju indo lamu san kay amerien finatawa lamu san o halta hala mun hitane hika sabi nyau coronavirus kay titalaji pili de rafinde nago milandini fijoji hono festival yimbe wawe hawtu de mudum famin pabo nango dirgol dido golleji fu yo lawol yambinde kemon le hejo hitane hikane mide landini yaade tre kungo alal barne fami ngada bumi finatawa tagal mudum min jaha parana so dundu be tike min jaha mi fumi nanga ya liddi homo fu ana jogi darne le juldeni
tout le monde prend part à la fête.
Ele kabaruji nyaw covid 19 docteur be hulti wede men yimbe nyawbe traiter ken nyawbe nayo beedike hen no chamtanama fay goto hedda ken dana su adodo fu horsinama wakat juno yu unyaaji sappo e nayo e temet ido chapande jeddo e go woni nyawbe be kambe chamtanabe yu unyaaji jeno e temet e jeddo chapantato e jeddo ben kambe ibe be yu temet e jo e sappo e jeddo bangal yotremet acti covid ket dana ko ben kalifa goita du fa sangu son nyalbuli alsisi
Sijo tamani
Bismillah modo hedade kabaruji pawide do nyaw coronavirus acti covid yewtere handende min dokkan on jabbu landi di hedotobe yoga be landi do kabaru nyaw coronavirus o docteur en wonno tobe di landi
yellambe de kani jondorade be dagol adadu yimbe nyawbe covid 19 o le nungu on
actuellement nous n'avons
pas de jeune on mingala kabaruji holitinde wide e dum fawi do wakati wide nyaw o an way latade sababu fa waraba ko bunu mojjere ko bawmu wide yottedininde dabare jimbiade anandena himbe e nyaw o dum wayi utude lanygol makko wana o wattu wide yodum dungu na ciedu na dabunde woni mo nyaw o buri hebude sembe kabar mudum fawaki do wawtu
yalla yaade so yilto yo le nokkule to yimbe waawi hawrtude ana waawi laataade sababu hebude nyaw on
no nokkuje de ngori dun latto sababu laataade battindirgol himbe wakkati fu mo himbe battondiri sini teddina dabareji biyaade ana denna himbe e nyaw o sini neddo tawama le mubben jomu nyaw o won e mudun neddo goddo takkeke e mudun ana waawi laataade sababu raabugol nyaw o den uttinde de nokkuje e himbe kawrtata sanne sini teddina dabareji biyaade ana denna himbe di dun na waawi laataade sababu lanygol nyaw o
yalla farati ana to ornade maski ornado ko jabbina
non jate sini neddo borneke maska nyaw o won e mudun mo waawi heddade e maska o neno sini o itti neddo goddo wari borneke o maska goto dum ana waawi laataade sababu arabudo ondu nyaw o dun sabi masngaaji onetede de watere di don di lonnataake di buri horsinede indu neddo hana jabbade er ngaaji nay bornade dun masngaaji lonnatede di kanyindu neddo hana bornade dum ko buri er ngaaji nay wattu fu e kani lonnede
allo professeur yalla mide mbawi wiide nyaw coronavirus o ka fuddi majude le leedi malindi nan
la pandemie n'est pas
nyaw o fa joni o timay le leedi meden di himbe ne buiteke tabade dabareji biade ana denna di himbe ana kani holitede fa handen jukina tabade dabareji di dun ana way beedude renude himbe e nyaw o dum woni ko bawmi wiide ko way beedude hebugol sembe nyaw o di dabareji woni kolitaade il arande wuddu mudde bawdi sakkade mo
au départ
tokadude e yew acti covid handen ono etiawe hetade njukine fa handen tabade wajuji di doktore embi fa ndenu de e nyaw coronavirus o
sijo tamani
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse et république tchèque et union européenne
ele kabaru man leedi zo ngay ditu boflabe tonno holta wiide mbien buguru na berdube musul en seko dunga le commune mahina mbien hubbi nyande altenere chapantade gol le chapantade gol lewru me wattu dum wadi wattu mo kambe jagnobe na gondi e janginde mi tina wiide chumu chakito o wadi men wadi non nyande noga tat lewru avril jabinudu hor ngoji mangal pen ele mbien hor ngoji mangal paden di nafali den non dedo darande ka maire o yutini kabar mu dum procureur tribunal boflabe yalla mbien kado bonanda na ngota e wi lamkobe en timnana kabaruji to kadjulo ton holtama wiide men yalla tutude teddengal amiri chakite fuluna mbiyanna ala hinno yafo mbiyanna ben bakari bamba do nyande jena lur janvitan 1960 nokku mahama to miseni ton le cercle kadjulo odo nokku men udita do nyande alande mbiyanna yu mijo fedde finata lulinde e yerado e be minde ardi mbiyanna jimowo lamisa bamba lulido kadjulo nabi andon wiide mbiyanna bakari bamba nomi non ben miseni la morde fuluna watu e le watu lamako intimu takawaru jamen hande men mi ton tamba sa fufu mutari do bembal amen 3w.8.org ma do no don no viamu 3321 do se da yotre me den magazine